Esule ya abiri. Awo Pasukuli, mutabani wa Immeri kabona, eyali omwami omukulu w'omu nnyumba ya Mukama, n'awulira Yeremiya ng'alagula ebyo. Awo Pasukuli n'akuba Yeremiya nnabbi n'amusiba mu nvuba, eyali mu mulyango ogw'engulu ogwa Benyamini ogwali mu nnyumba ya Mukama. Awo olwatuuka enkya, Pasukuli n'ajja Yeremiya mu nvuba. Awo Yeremiya n'amugamba nti, Mukama takutuumye linnya lyo Pasukuli, wabula Magulumissabibu. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba ndikufuula eky'entiisa eri ggwe kennyini n'eri mikwano gyo bonna, era baligwa n'ekitala eky'abalabe baabwe n'amaaso go galikiraba, era ndiwa Yuda yonna mu mukono gwa kabaka w'e Babulooni, naye alibatwala e Babulooni nga basibe, era alibatta n'ekitala. Era nate ndiwa obugagga bwonna obw'omu kibuga kino, n'amagoba gaamu gonna n'ebintu byamu byonna eby'omuwendo omungi, weewaawo ebintu byonna eby'abassekabaka ba Yuda ndibiwa mu mukono gw'abalabe baabwe, abalibanyaga ne babakwata ne babatwala e Babulooni. Naawe, Pasukuli, n'abo bonna abali mu nnyumba yo baligenda mu busibe, era olituuka e Babulooni, era olifiira eyo, era oliziikirwa eyo, ggwe ne mikwano gyo bonna be walagula eby'obulimba. Ayi Mukama, wannimba nze ne nnimbibwa. Onsinza nze amaanyi, era owangudde. Nfuuse ekisekererwa okuzibya obudde, buli muntu ankudaalira. Kubanga buli lwe njogera, njogerera waggulu, njogerera waggulu nti, ekyejo n'okunyaga. Kubanga ekigambo kya Mukama bakifuula ekivume gye ndi n'ekyokusekererwa okuzibya obudde. Era bwe njogera nti, simwogereko, so sikyayogerera mu linnya lye, kale mu mutima gwange mubanga omuliro ogububuuka ogusibibwa mu magumba gange, era nga nkooye okuzibiikiriza, so siyinza kubeerera awo. Kubanga mpulidde okulyolyoma kw'abangi entiisa enjuyi zonna. Muloope, naffe tunaamuloopa.
Bwe boogera mikwano gyange nnyo bonna, bo
abalabirira okuwenyera kwange. Mpozi anaasendebwasendebwa, naffe tunaamuwangula, era tulimuwalanako eggwanga. Naye Mukama ali nange ng'ow'amaanyi ow'entiisa, abanjigganya tebaliva beesittala so tebaliwangula. Baliswala nnyo, kubanga tebakoze by'amagezi, balikwatibwa ensonyi ezitaliggwaawo eziteerabirwe nga ennaku zonna. Naye, ayi Mukama w'eggye, akema omutuukirivu, alabe emmeeme ey'omunda, ndabe eggwanga lyo ly'oliwalana ku bo, kubanga nkubikkulidde ensonga yange. Muyimbire Mukama.
Mutendereze Mukama.
Kubanga awonyezza emmeeme y'oyo eyeetaaga mu mukono gw'abo abakola obubi. Olunaku kwe nazaalirwa lukolimirwe, olunaku mmange kwe yanzaalira luleme okuweebwa omukisa. Akolimirwe oyo eyamuleetera kitange ebigambo nti, ozaaliddwa mwana wa bulenzi, ng'amusanyusa nnyo, era omusajja oyo abeere ng'ebibuga Mukama bye yasuula n'ateenenya, awulire okukaaba enkya n'okwogerera waggulu mu ttuntu, kubanga teyanzita bwe nava mu lubuto. Bw'atyo mmange yandibadde entaana yange, n'olubuto lwe lwandibadde lukulu ennaku zonna. Nafiira ki mu lubuto okulaba okutegana n'obuyinike, ennaku zange zimalibwewo olw'ensonyi?